wanje arateye ibyo kwaje umubonye ari kuri bed wahita ugira problem baby nyegeranga ho nkurura maze tugushe imvura y'urubura ukwiriye ijoro byo n'amabara ndabona uraza kundarura abaturanyi banje nibo bibuka songe yawe ubu natangiye gusonza gaho tangira no gusonga ubikore kugeza mvuze nti ololo ololo komeze mpaka nge mvuze nti ayaya ayaya fata umutwe baby lover fata umutwe baby sweetheart fata umutwe ubinkorere ufata mi baby gahoro gahoro ufata mi baby gahoro gahoro Baby winde kura, ahugo nkora kora Baby chikole, omanyi bya gala Ngaho yivanire mo Iyingo mira garuka mo Uyu mutwe ni ntangiriro Iri joro bya numuriro You are sexy and beautiful Tunafanya hadi kushuka Abaturanyi banje Nibo bibuka songe yawe Ubu natangiye gusonza Gaho tangira no gusonga ubikore kugeza mvuze nti ololo ololo komeze mpaka nge mvuze nti ayaya ayaya fata umutwe baby lover fata umutwe baby sweetheart fata umutwe ubinkorere ufata baby gahoro gahoro ufata Gahoro gahoro Fata umutwe baby lover Fata umutwe baby sweetheart Fata umutwe ubinkorere ufata baby gahoro gahoro ufata baby gahoro gahoro fata umutwe baby lover fata umutwe baby sweetheart fata umutwe ubinkorere ufata baby gahoro gahoro ufata baby gahoro